ZY.com.
Man, futhi manje lo ngiphazamisayo ngisaxova xova imidyami yokukhohlakala.
Mina uDuncan baba uqhutshwayo.
Oh, Von Duncan, uwena awukahle. Man, futhi manje lo Matindano uhamba naye.
Akusi uMatindano uAbduze.
Oh, uMpanduze. Unjani Panduze?
Ngiyaphila baba.
Ngiyonisiza ngani-ke namhlanje?
Hayi baba, ukuthi khona impesa kuyona besifuna nje ukuthi usithi siqinisa kancane.
Oh, ufuna makhathakhatha. Usanike ngile la esigodlweni sami sokukhohlakala. Yabonana niyodlula khona, niyodlula kuba nesiphephe kade bekuhamba inkanyawo. Sondela-ke mfana Maduze kwegcobo amafutha enyekelezi esiphongweni. Uyothi yonke into ikhafula ngomlomo wakho iyokwenza isithu asivevezele. Imqhutshwayo yonke into engiyoyenza iyonenza ukuthi ngikhasimule bafana bami. Lalelani-ke ningithumele phela ingoma kubluetooth. Uma ngobeza ungithengela ifoni entsha inobluetooth.
Labo mrepa bayaboza ngathi bafana bafana njalo bayadisappointa noma ubaphasela ibhola babodwa bahlulwa kuscore. I don't fuck with you, angani uyazi njanga ushawa idrop. Babaya ngibavala umlomo bebethi bazama ukhotha ngavela ulimi ungalichopha. Angibasabi ngabakhomba abanye bangizela ngobhora ngabangcwaba bayaphoka ma bangibona kushake amadolo kwedance kasikomoda khona idise yabakhona ulova kwathenga ama-influence ezama ukunqoba bethi sikuva upersonali kanti ipace engihamba ngayo bafana kwelinye izini khona i-rust engalidisa namhlanje liqula isitatami yazwana. Yikho lokho ngishona khona ngikhona ngiyayiqaqa i-canop. Uma ungibona shaya ikhona ngile sibhamu esiqeda kukhokhwa ngidayisela amakholo esontweni ibhayibheli eliqeda kutshontshwa. Ngivela ngesifuba esineyinwele myeke ngizomluka amagoda ngumkhumbi kano mina ozonwelisa uma kushona then uspithi verse nothi kuyakaspithi uyogqoka ngishaya ivesi eqaqamba enhliziyweni ufisa ukungibhonya sikhuva sasikhotheni ngithatha impa engomeni ye emgwaqeni njengekhadi lakasasi mina ophilisa igebengu. Hhayi uwak lo muntu lo ngcona focus ekusonkeni uhlulwa kushintsha iflow lo plumb ongayanga esikoleni.
What about that? What about that? What about that? Trending will keep on shining. Nama kerezera different like my TikTok challenge. Agekho influential njengam. Surprise abagang busy Illuminati. Agekho nama clones njengam. Umkhamo wami ugudla better than ifloya. Scared to diss me cause bayazi ngizobanika intoya. Mase yoko bahlolayo bathi ningaphuma uthi ngidume ngentelezi. That's why singasucceed emhlatheni nina nisiloyayo. That's why I don't take pictures with none of these rappers. Abathwebuli abathakathi ama satanist members. And I'm here to do the Lord's work but fight against Jay. So share your motive again and see how much you gon' sell. And they send the one that smoke as if they got nothing to lose. I win LGBTQI community. Now my pronouns I back on happy when I say that I'm him. Zonjangisa, this is bigger than rap. And in Zon expose I won't get your shit when you're colostomy back.
That's what about that?